King Fizzo on the beat.
Kuna Grey J, kuna Future Lassie. Sare J is all alive. Kuna Blue J, kuna Future Lassie. Madonna ngoja reply.
Ah, Bani Roli ni mkali.
Kuna gosho domeniweza. Na nasikia lazima kudekeza. Chida ukingia inameza. Na nasikia uyu dema na idua idua. Fatuma, anapenda za mabuda. Fatu, amejaza nyuma kahuda. Fatuma, tuwa pute zangi muda. Fatu, Fatu, Fatuma.
Niko guys since I saw ya. Niko high since I saw you are. Si shy mark, I'm sure you are. No one I jina neza build up. My dance, I dance slower. Back forth, my wine slower. Naku name you a chauffeur. Now mock big with the long. Enjoy dax, enjoy dax, enjoy dax, enjoy dax. J naked in dax. Njendani, 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 njendani. Kwame kwa shingo katai.
Kuna gosho domeniweza. Na nasikia lazima kudekeza. Chita ukingia inameza. Na nasikia uyu dema na idua. Jaza nyuma kahuda. Fatuma, tuwa pute zangi muda. Fatu, Fatu, Fatuma. Akona hips, lips, na pia the tits. Anani maliza vile miumaliza beats. Anani, nina, nini, na nataka. Nani, nani. Hauku wamebeba, mebebea dijirani. Lakini shida yake anapendaga sana mani. Na kuna niga, hawezi kumtamani. Na yeah, hawezi tozika kitu haiko ndani.
Sina ganja, kuna venye sija kanjwa. Utazamwa, izi yadi utakazwa. Cheki madam, huyo ndo lipima adam. Kuna venye, neza ngoro utoshe. Kuna venye, neza pangwa upote. Kani mboka, zezi chora giza bana. Kani pana, zezi za mandani bana. Kakondaka, zezi towa inje bana.
Kuna gosho domeniweza. Na nasikia lazima kudekeza. Chita ukingia inameza. Na nasikia uyu dema na idua idua. Fatuma, anapenda za mabuda. Fatu, amejaza nyuma kahuda. Fatuma, tuwa pute zangi muda. Fatu, Fatu, Fatuma.
Kwela ni wanga kimbetea yo wa thrill. Chill sufuri juwa tambui uros clad. Baga pleasure ni kijicha kagandipi. Anambota vitu fure bado waga mnasi. Dating the baga juu kwa ngezo siriengeshi. Olipa jenas dema love me vibe. Nili wadosho juu niendo na die. Bad mengongo olipa jiendo wa mine. Jena jena hola dema
jena kata sosi baby kaki. Nikilewa na cheza na taxi. Nina ujuzi ya kunda su taxi. Unopuzi ya kuficha lasin. Chali ya kia madoyo kati wanaku. Akikosa doa takatiwa skuma.
Kuna gosho domeniweza. Na nasikia lazima kudekeza. Chita uki.